kun radio sagale americati radio sagale america witata qabaga jumaatat galgale ke sa sala ma walakka jil qabaga sa sadit meter band 19 digdemi lemaf digdemi shenret washington dc ra kada bersu saganta fanoromo amajer qaba fagoof dioda radio satellite nail satif internet in kanen saganta kenyor do fajir tan dagge fato ta kenya jallatamo akkamoltan witata eble kula tokko barakuma lamaf kula ja akkalakob sa etiopia timmo eble sadi barakuma lamaf saddet kesume sanke sana rani na modanditi
ethiopia kesatte otikate jolle miliona ja anqina nyata hamaf sat ilamu save the children bexera mata odwar atattam jirtu dagge fato ta kenya jallanne gamadat
caffeen yookaan manni maree oromiyaa dhimmoota mormii kakaasan keessaa tokko kata'e labsii bulchiisa magaalaalee ammaan dura baasee ture keessaa keeyyatoota sadii haquusaa beeksisee jira hoduudhaa booda gabaasaa bal'aa qabna kanarratti. Kanarratti akkasumas hoogganoota mormitootaa keessaa tokko dubbisnee jirra dhaggeeffattoota keenya. Qophii ispoortiif gabaasaalee kabiroos ni qabna waan maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma balleen soduutiif gara jaallannitti deebina.
Waggooti darban shantama keessatti caama hamaa amma Itoophiyaa mudatee yoo xiqqaate ijoolleen miliyoona jaha hanqina nyaata hamaaf saaxilamuu isaanii beekamee jira. Kanas jaarmiyaa gargaarsa ka sadarkaa addunyaa Save the Children'tu beeksise Tigistu dhiyeessa.
Wanni kaleessa arge ijoollee beelaaf dheebuudhaan miidhamaa jirani. Ijoolleen kun dhukkuba sababa beelan dhufuutiifis saaxilamaniiru. Kanaan jedhan dura teechuu dhaabbata Save the Children aaddee Haley Tolman Schmidt turan. Beela bara baranaa Itoophiyaan mudateen ijoolleen miliyoona walakkaan dhukkuba nyaata dhabuutiin walqabateen miidhamaa jiraachuu fi namoonni miliyoona 10 ol beelahuu ibsa dhaabbanni isaanii. Itoophiyaa keessatti bakka hongeedhaan rukutaman keessa tokko daawwatanii. Namoonni nani arge namoota jiruuf jireenya isaanii dhabani. Fakkeenyaaf niitii Hazizaa jedhamtu dubbiseen ture. Hazizaan haadha ijoollee jahaati. Hundumtuu dhukkubsataniiru. As nu biratti yaalamuudhaan warra carraa argate keessa ijoolleen isaanii kun. Ra'oota 40 qaban ture hundi isaaniitu jalaa dhumaniiru. Beella hammaateera. Hoo ammaaf amma irratti hojjetamuu baate waan kun ittuma hammaachuuf jira. Mootummaan Itoophiyaa waan danda'e gochaa jiraatus dhuguma dubbachuudhaaf kobaasaa waan danda'u miti jedhan Aadde Heeliin. Aadde Heeliin dabalaniis namoonni kun horsiisanii warra bulan waan ta'aniif beeladoonni isaanii jalaa dhumnaan godaanutti ka'aniiru. Itoophiyaa keessa baqattoota 107,500 jira. Kanarratti namoota asiif achi godaanan dabaluun biyyattiitti dhiibba guddaa fidas jedhaniiru. Onguma kanaan walqabatee bishaan baay'ee waan goggogee fi namoonni waan bishaan dhugan dhabaniif bishaanuma argan dhuguu isaanii dhukkuba bishaanii dhufan adda addaati isaan saaxilaa jiranan jedhan Aadde Heeliin dhaabbanni isaanii kana amma tokko barsiisaa jiraachuus dubbatan. Dhumarrattis ji'oota darban keessa rakkinni kun hammaachaa dhufu waan dubbatan Aadde Heeliin hawaasni addunyaa hatattamatti waan danda'uun akka gargaaru waamicha isaanii dhiyeessaniiru.
Kutaa Darfur ka Sudaan irratti deemsi sagalee hiree murteeffannoo kennu har'a jalqabama. Yuunaayitid Isteets garuu deemsi kun qabatamaa hin ta'u akkasumas deemsa nageenyaa amma jiru jeeqa yaaddoo jedhu qabdi. Sagaleen kennamu kunis kutaan sun shanan akka tokkotti akka bulan yookaan immoo tokkummaadhaan hanga tokko of bulchuu kan jedhu murteessa. Walitti bu'iinsa Darfur keessaan kan ka'e uummanni miliyoona 3 manaaf qe'oo fi irraa akka godaanetti jira. Ministiriin dantaalaa kan Yuunaayitid Isteets ibsa baaseen Darfur keessatti nageenyi dhabamuun akkasumas achuma Darfur keessatti kanneen manaaf qe'oo fi irraa godaananii mooraa keessa jiraatan haala quubsaa ta'een galmeessuu dadhabamuun hirmaannaa uummanni sagaleen qabu irratti danqee jira. Garuu ministiriin odeeffannoo ka Sudaan Ahmed Bilaal akka jedhanitti deemsi sagalee kennuu kun yeroo Darfur nagaa argattee gammadaa jirtutti gaggeeffamaa jira. Mootummaan Sudaan waliigaltee nageenyaa bara 2011 Dohaa irratti garee sochii ribxe loltootaa kan bilisummaa haqaa jedhu gidduutti tolfame sana hojiirra oolchuudhaa jedhu Bilaal. Kanaaf guyyaa 3 kana keessatti sagalee hiree murteeffannoo kennisiisuun waan hundu qophii ta'uu beeksaniiru. Motumman Somalia gazet essa durani tokko ajjese jira gazet essan kun barakuma lama aftorba af kuma lama af kudato ko giddut hidatton al shabab yotika te gazet esota shan Mogadishu ke satakka jesan gargare jedamun himatame ture angonni kanneni janar gana kajedanit gazet essan durani Hasan Haji Harra akadami polisi Mogadishu ke sejuru ke sat gare dukasani ajjesun ajjefame hojini wagadarbe Hajin wagadarbe motumma Somalia braga fidiyaten ke niarra dabarfame ke name Abdullahi Hussein Muhammad mana murti warana ke satittana abba murtiti Hajin ega jefame bodatu todu fakkaibsanit gazet esankun yekka lalcha madalawan kan ratti gaggefame yotaw dumarratti murti haqar gathera jedan Baradarbe jachun kumalama kudashan jalkabar rakase mana murtiti debi akature yotaw amma garura gawliti kabame fi ofisa wandubbate rakaun murtin kunkenna Musa Muhammad Ibsanijran. United States garat umura wal waransa dunya salamba farat Japani ratti bombi atomic gargaramun ergabar badesite as ministerin danta ala Amerika sadurata udan Hiroshima Japan da wachunko Kesa koti natit agame akasumas kabajada jidu John Kerin ministero nidanta ala kabiyoti jitor bajid ama nigu yala maf walgayga gesan tumura ratikana dubbatan Kerin walgayin kunisifit insay Hiroshima kanan kan nen warega manif ya denno Hiroshima kesa tibana meda wachu of kesa kaba Kerin nidoka na irgada watani boda wanargan ajay bajidan garana marasa akana mati wana matit agesusu kaba jidu. Bati cham sadufu President Obama walgayi fero deman inda watu tayi wani baramenjiro dunke nyakanu.
Kara gajirtan as Washington DC rakadabru radio sagale Amerika saganta afan Oromoti. Kafen yokan manni mare Oromia kanam mandura raggasi seture labsi bulchisa magalale nanno ichakeessa keyeta sadiha qunsa ibsamejira labsi magalale kun nanno sana kesatti ittin kainsa mormi kesa tokkota unsani adatama keyetonni kun kanaqamanif midda wan qabatani futuntane ummata bira gafi wan daqqabsi sanif tau dubbihiman motumma Oromia obbo fiqadu tasamma VOF ibsanijiru iskindifreyotu finfinera gabase tujube turiyes
wagga kana kan geggefame wagga hoji caffe oromiya shana faf walgay lamma farat labsin raggasifam mormina no kana ke sattika ef ittin ka umsa ke satokko utuman raggasifamin gafi kan kasi se labsin magalale oromiya kun kome master plani walin walqabate mormi diga dangalasi se dakqabsise labsin sun kan kai magala finfinef master plani magalale adda oromiya ojir olchuf akkate lamiwon gafi kasan ittamanu caffen oromiya torbe walgay geggesen labsi kana ke sasadi haqejira kanaf sababan hubannon hanqachuf hawasicha biratti shakki u musa ta u itigafataman wajira dimoti communication oromiya obbo fiqadu tasamma radio sagale america f ifsaniru
public inda master planu hizbus kalfelago teres taqami biwonum yehizbun fellagot yemiyaraka biwonum lalmati tasaba biwonum
Akuma master planicha ummatichi amman barbanetti kan faida qabu ta elle fedi ummatichi kan gutuf misoma afka yade mitawle ummatin barbanitanan dabachu qabajechun murtira akuma akage immakanarat ejennu akasi fudachun dandame ummataf ibsani labsi kan base caffe wantef immota shakki umanirat Adem sasera bifa egen yate mariballan egar ratigegge same boda gafi ummata debisun barbachi sate wanargamef kanaf debi kenejira kanafis debi naken akkam yugari yote ummatich wan insimanne ojir olchun sirri wan intanef gafi ummataf kabaja qabachun barbachi sada
keyata haqame keessa tok walit makamu magalale kanilallate ta'u obbo fiqadun fakkenya tuqun ibsan
ye majemarao አንድ ትልቅ ከተማ ካለ በዙሪያ ያሉት ትንንሽ ከተሞች አብሮታ ይዘው የሚያድጉበት ላይት ከተሞች እንላቸው ማለት ነው።
ለምሳሌ እንዱራ መጋላ ጉዳን ተቆዮ ጅራቴ መጋላ ላይ ጥቆና ነው ሳጅረን እትማከመኒ አከ ጉደተን ከነ መጋላ ላይ ሳተላይት ጀረመን ጀቹዳ ፈከኛፍ አዳማዮቴ መጋላ ላይን ባዲያ ጥቆና ነው ሳጅራቹ ደንዶ ከናፍ መጋላ ላይ አከሲ ከኖፊት አመቱፍ መጋላ ጉዳን አኩማ ዱኛቱ ከነምብሮት አኩማ ጎደንት ጀቹዳ መጋላ ላይ ጥቆ ወሊን አከ ጉደቱ ያደሜ ቱሬ ኢሰከና ማስተር ፕላን ፍንፍኔ ወሊን ወልቀብሲ ሱዳን ሸኪ ጉዳ አኩም ታሲሱ ሳቲፍ ነገኝ ያከቡ አከስመስ ኡመተ ወሊን በሊናን እና ማርያነት ኡመቲች ጋፊ ከነ ዋንካ ሰፍ ጀቻ አገሚዩ ፋይዳ ሀቀባቱ ሞቱማን ጋፊ ኡመታፍ ዴቢጋ ከኑዳፍ ዋዳ ሰኔጅራ
ከየቲ ሀቀሜ ከብሮን ጀደነ በፍቃዱን መጋላሌን እና ወልት መከመን መቃርቲ ሞጋፈሙ ላለታ ዲማከነራቲስ መቃጅ ጅሩን ሴናፍ አዳና ኑሌ በለይ ሰቀቂ ጀዱ ዲያቴ ቱሬ ከናፍ ሁበና ጋን ዋን አባሜፍ ከየቶን ኩን ሀቀመን ይጀዳን
ሁለተኛው እነዚህ ከተሞች በሚዋሃዱበት ጊዜ የስም ጉዳይ ነው የነበረው ክናቱም ሁለት
እንኒ ለመታ መጋላሌን ኩን እና ወልት መከመን መቃጅ ጅሩዳ መጋላሌን ለመ ሰዲ ዮ ወልት መከመን መቃ ሰዱራ እንቀባተን መጋላሌን አፉቲ ዋልታሌን ደልደላለ እና ወልት መከመን መቃረቲ ወልንቀባተን ፍለቱ ኩንሞ ሁበኖን አከንጅራን ጎዴ ቃሞቲ ከነምብሮፍ ቃዋ ከነት አከገርጋረመኒፍ ዋንጎዴፍ ኡመቲች ኢምበርባዱታናን ሞቱማን ኡመተስ ጋፊው መታፊስ ግዱገለሰ ጎዴ ዋን ሆጀታጅሩፍ ጀቻ ኡመቲቻፍ ከበጃ ከኑዳፍ አካፉታስመጅራ
ከያቲ ሀፈካብሮንሞ መጋላሌ ሰደርካጃ አትካን ሂሩ ተው በፍቃዱን ይብሰኒሩ አከጀቸሳኒት ገልመሞቱማ ቢየቲ ካንታይ ፍንፍኔ ሜትሮፖሊታን ጀቹራን ረመዳ ኦሮሚያ ደበለቴ ናኖ ጉርጉዶ ኦሮሚያ ከሰጀራንሞ ሪጂዮ ፖሊታን ጀቹን ሰደርካላ መታረካ ጋፊን ካንከስ ጀራኖ በፍቃዱን ሰደርካላ መታ ከነራቲ ከየቲ ኩን ያድደ ጎጎራተ ኤን ሂክት ከነሜ ጀራን ሪጂዮ ፖሊታን ፌደራል ደንዴቲ ኡሙፍ ሚሶማ ወሊን ወልቀበተ ከደገር ስትከነ ሙቱረ ከነሞ ከንሳን እቲን ወልቀብሲሰን መጋላሌ ጉርጉዶን ፌደራል ጀለገሉፍ ከጀዱ ጄቀምኒ ከኤ ሸኪ ኡሜ ከናፍ አከሐፉተ ኤጀዳን ሞርሚቶኒ ስለብሲን ኩን ለብሲን ሀቀሙ ጀቻቱረን ኡቡፍቃዱን ገሩ ፎየ ኢንሰቱ ጎዳሜ መሌ ለብሲን መጋላሌን በርባችሱ ጀቹሚቲ መጋላሌን ሚሶማ ቡልቺን ሰጋሪ ሂንገጌ ሰንጀቹሚቲ ጀራን ቢየ ሰከሚዩ ከሰት መጋላል ለብሲፍ ሴራ ሂንቀባን ሂንጅሩ ጀራኒሩ ጫፌን ኦሮሚያ ካናንድሮ ማስተር ፕላን ፍንፍኔ አካሃፉ ምርቴሱንሳ ኒያደተም
ለብሲ ቡልቺስ መጋላሌ ኦሮሚያ ኢላችሱዳን ሞቱማና ኖሮዌ ኦሮሚያ ከየተወንሰሊ ከሳቁዳን አከራት ባሰከነ ፓርቲ ለሞርምቶታ አከሚትላለን ኢታና ዱራታ ኮንግረስ ፌደራል ኦሮሞ ኦቡሙላቱ ገመቹ ፍንፍኔራ ቴሌፎን አንዱ ቢሰንጅራ አከነጀደን
ጋፊ አንቲ አማናዲየ ስተከና ዱራንዱርሴ ዋን ኢሳኒ ረትዱበተን ቶኮቶኮን አማማት ጫፈቲ በእንጅሩ ከንብረት እብስከነበ እንጅሩ አኩመት አገኘ ቶኮቶኮሳ ይረደምኔ አተማከተ ወራቃሳውቱ አርከን ይረተ ባዬ ባዬሳ ገሩ አከኒ ያደኮ ከኑ ዋን ነጋፈቴፊ ቶኮ መጋሎን ወሊታማከቡ ንጀዳሜ ከናንዱረ ዋንኒ ከነሞርሚኔ magaloni yammu dabbataman akajiranitti seena matasani kabu akatti dabbatan kabu walitti dabalame makagara bra bafata inni yedamu kuni ada iddo sana afan hundu masawam ballesu kunimmo magala oroboda kan tuk wantauf hin makama inni yedu kun mormin kenya kanaf kanate tokola fa oromoti ada kaba seena kaba iddo sanatti afansa akatti kanandura irajirata ture kan ballesu wantatefi kana guddibne mormire lama fani mo maka inni jijjira mukun maka noromo maltaeti maka sakamiti jijjiru lafila fa oromoti inni hinjijjira majedu oromoni rabukee kee worri garabrando fani irraqubatani maka sas seena sas afan sas hundu masa akkani badu kan godomu wanta sidufi kana guddibne balale fanna enyumma sakam ballesu achira bukise kan gashu gan ballesu lafa sarra fudachudaf kayadame kan oromo lafarra bukisuda ሪጂዮ ፖለቲን ንጀረቡ ኩኒ ዱይ አካንቲን ቡል ለጀነ ያዳጅሩ ፌደራሊዝም ኢዳ ፌደራሊዝምን ሞ ሰረቦቱማ ቸኘ ከሰት ካንታይ ካንቲን ቡላጅሩ አማ የሞከና ሪጂዮ ፖለቲን ከራከና ዲ ጋሊሳን አርገተን warsha oromiya ke sajiru gara federaliti fidani katamota warra guddatan galisaani olfidani fi asi gadi bajeti allocate goona sinjeda mukun sera biyeken ittin bultu diguda kanaf himmurmina enneti kunduma chaala lapsin kun kan orobof dimba basutun tayin animbe kuga rakkatani nami gara bram basa jede yo dirqama male dirqama yo tay male kun oromo daf dimma basu enneta ye musana ke sakannu mormini
amma kan isan jeda no bomulatu qabtileen kun kayetawan kun kesa haqamaniru fakkenyaf waye maqajijiru waye magalale walittimaku waye ni magalale guguddo bulchisana no oromiya kesa kan mor regio politan warijedaman galisani federalet erguda fi bajetamu federalar argachu haqamera jedani tamale ifsi haranka baajju yo kannen kesa haqaman labsin kun ittifufu nimormitu moni deggertu
kun keessa qamuu isaa hin jibbine jechuu keenya miti. Kana bichaa qamuudhaan hin taa'an jennu. Amma gara siyachitti kan dhufu maali akka yaadutti attamitti lafi kennama. Attamitti lafi bitama. Attamitti kompensatii diitaa. Qotee bulaan achirraa yemmuu buqqa'ee ka'u. Yemmuu gurguramu. Faayidaansa attamtaa. Maal fudhatee irraa ka'a. Eessa dhaqa. Maaltu isaa ta'a. Inni jedhamu kuni duraan dursee sabi kun irratti taa'ee ilaaluu xiinxaluutu isa gubbaa jira. Akka kanaan duraa dhaqanii birrii lamaa fi walakkaa ho'iin birrii sadii fi saantima 85 irraa kennanii fi damiirraa kana booddee ati iddoon qabdu isa jedhamu miti.
Obbo Mulaatu amma deebii keessan keessatti dura uummanni irratti mari'achuu qabaa jettanii dubbattanii jirtan. Waa'ee marii uummataa kana kanaan dura ennaa dubbattan mootummaan uummata walitti qabnee mari'achisne jechuudhaan dabballeelesaa walitti qabee kaan hojjetoota mootummaa bifa adda addaatiin doorsisuudhaan walitti qabeetu uummata mari'achiseera jedhee dubbataa jettanii dubbattanii turtan. Amma uummanni irratti mari'achuu qaba ennaa jettan bifa kamiin waltajjii akkamiitti mootummaan uummata mari'achiise dhimma kanarratti yaada uummataa walitti qabuu danda'a jettan yaaddu.
Kun hundumtuu kan inni ta'uu danda'u yaada bilisummaa ta'een namni hundumtuu bilisa ta'e kun dhimma kooti jedhee sabi irratti kan inni walii galu malee kaadireedhaan walitti qabame harka lafa jalaan dubbii hojjetame inni dhufee yoo akkuma sanaatti hojjetanii deebisanii sabi. Irratti walii galeera uummati walii galee uummati hin jedhu ta'e ammayyuu mormiin matu ka'a uummati irratti dubbatu yommuu nu jennu konoteeshiniinsaa dhoowwii malee dimookiraataa karaa ta'een karaa bilisa ta'een haalli isaa mijaa'ee namni irratti dubbatee yommuu walii galee jedhu han ta'uudha jenna nuyi.
Obbo Mulaatu kana ennaa jettani kanneen morman keessaa tokko paartii keessanii. Kanneen biroon immoo barattoonnis jiraattoonnis bakkawwan adda addaatti labsii kanaa maaster pilaanii Finfinnee dhimmoota kabiroo irratti mormileen adda addaa Oromiyaa keessatti geggeessamaa turan. Akkamitti sagaleen namoota mormii dhageessisaa turan kana barattoota dabalatee miseensota paartii keessaniitti dabalatee dhaga'amuu danda'a. Akkamitti marii waliin geggeessuu danda'a? Mootummaa maal gochuu danda'a jettanii yaaddu?
Mootummaa saba bakka bu'u bariisisuu danda'a kana. Mootummaan sirriitti bakka hin buune. Mariisisuun danda'u rakkina qaba. Kanaaf sabatti dhiyeessanii mariisisuun kuni sababii isa bakka bu'u namni bilisummaan filate yoo ta'e malee akka amma jiru kanatti immoo attamitti ta'a rakkisaadha. Kanaatiif inni kun immoo naan ta'u jedhee sabi dideera. Ammas isa kanatti deebisuun koo waan fidu hin qabu. Xiinxalanii ilaaluu barbaachisa jenna nuyi.
Ittaanaa durataa Kongiresa Federaala Oromoo Obbo Mulaatu Gammachuu ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsan.
Galatooma.
Dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii qophiitaa nuti ceena. Qophii ispoortii. Addunyaan dorgommii olompikiif qophaa'utti jirti. Dhaabbanni ispoortii addunyaa tokko Itiyoophiyaa dabalee biyyoota hedduu keessatti atileetonni qoricha humna kennuuf fudhachuu dhaba isaanii akka qoratamu ajajee jira. Gara soraattan sin deebisaa isa tureessa.
Raashiyaan atileetota isii akka isaan humna qabaachuu fiiganiin dadhabne qorsaa humna namaa kennuu jedhanii atileetota isaanii biyya hedduu dorgommii irra dhaaban keenyaallee akkanuma Morokkoo fi Ukireen illee dubbiitti faan jirta. Itoophiyaallee qorachuu jiran keessumattuu dhaaba. Dhiigaaf fincaan atileetota qorakka waadaa jedhanii qorachuu jira. Guyyaa 116 hafee biyyi 206 diidatti yaa'ee qaroomaaf jabeenni ispoortii hin qabani gama ispoortii 350 wal dorgoma. Yuunaayitid Isteet dorgommii tanaaf atileetota 306 ergatte Itoophiyaan ammoo 40. olimpikiin barana Biraaziliin wal dorgoman jalqabuuf jiyuun diqqaattafe atileetotii bebeekamoon kaakkallaattii barrisan akka akka guchii horiyan kaakka waraanaallee akka dhagaa darbachuu danda'an walumattuu atileetota 10,500 caalaa dorgommii addunyaatiif walitti dhufuu jiru. Babaroota Odansoor haala keeti. Gurraafiltii addunyaa gama ispoortiitiin baran haga guddaan garuu Biraaziil jirti. Biyyi 200 caalanitti hagayyee 5 jalqabee aga 17 wal dorgoma. Dhaabii atileetota qorsa nyaataan dorgoman to'atu waada jedhanii atileetota biyyi hedduu seer malee qorsa humna namaa kenne liqimsan jedhaniitiin qorachuu jira. Liiki itti aanaa itti gaafatamaa hojii tana koomishinii hojii tana qoratu keessa nam tokko.
Akkana jedha keessumattuu
Raashiyaanii waan beekaa dhoffatan qaban dhugaa dhossuu fi ragaa laabiraatoorii haqaniitiin waan hedduu balleessuu jiranii jedha. Wanta ta'eef iyyuu ji'a gara sadiitiin duuba atileetota addunyaa bebeekamoon biyyi isaanii bakka bu'aniitiin Biraaziliin wal dorgommii qophaa'u jiran. Itoophiyaalleen dorgommii tan atileetota 40 ergattee dhaabii atileetota qorsa humna namaa kennan to'atu waadaan World Anti-Doping Agency jechuun isaa fi IAAF akka Itoophiyaan atileetota isaanii gara 200 qorachiisan ajaje. Reefu Finfinnee Bilbilee Daayirektar Koree Olompikii Itoophiyaa Obbo Taammiraat Baqqalaa dubbise IAAF fi waadaan xalayaan isaanii yoomisan ga'ee jennaan.
Gara guyyaa 15 hin ta'a kuni xalayaadhaan nu ga'eera. Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa ga'eera.
Amma caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan oromooti. Rakkinaa teekniikaatti xiqqoo nu rakkisuu jira. Magaraa obbo Taammiraatiif san deebisa.
Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa ga'eera xalayaadhaan akkasumas mootummaadhaan erganiiru. Amma sadaasa dhufuutitti atileetota amma 200 haa ta'an qoratamuu qabu. Ijoollee jalqabarra jirtu kan jedhamu nu ga'eera. Egaa amma yoonaa wanni jiru barnoota irratti hundaa'ee wanni kennamu hin jira. Qorannoonis akkasuma gaggeeffamaa jira. Dhimmoota lallaaluu qaban lallaalaniiru. Asiinis gara mootummaatiinis gara federeeshiniinis gara koree olompikiitiinis wanni sirraa jiru ni jira.
Ijoolluma atileetotuma dorgommii biyya alaa dorgoma immoo kan biyyi keessatti dorgoman nama akkamii warri kunneen?
Baay'ee isaanii ijoollee biyya keessaati. Namni eliit atileet isaan jennee isaan jajjabuu gara 28 waan kanaa ta'an kun isaan yeroodhaan atileetiksii federeeshinii atileetiksii addunyaa yeroodhaan hin qorata. Waadanis akkasuma hin qorata. Kun ijoollee lafaa baatu jala jirtu kun ishii daa'imman waggaa 16-17 qabee jiran biyya alaatti isaan dorgoman anasuma biyya keessattis dorgoman qorannaa kanarratti hin hirmaatu.
Maraatoonii dorgoma immoo kaametirii gaggabaabduu dorgoma immoo warra kameeti dhiiraaf dubri keessa nama eenyu caala?
Qixxeedha. Dhiirri fi dubara lakkoofsaan qixxeedha. Ijoolleen garuu kan maraatoonis fiigan jiru 10,000, 1,500 amma 800-400 illee gadi bu'a walli.
Atileetota gara 15 qabdanii eenyufaa warri qoratamu kun?
Amma warri qoratamu kun wal dorgommii nama dhiirotan hin gaggeeffama. Shaampiyoonaan kan biyya keessaa. Ijoolleen achirratti hirmaatte qabxii gaarii argatte marti ishiitu hin qoratamti. Akkanuma piroojektoonni jiru. Wiirtuun leenjiiwwanii jiru. Isaan keessaa ijoollee fooyyee qaban kan qoratama laalamanii. Saampilii dhagaa fudhatamu. Ijoollee kana hunda waliin ga'uu hin danda'amu. 5,000 kana maallaqni inni gaafatu baay'ee hedduudha. Nama tokko gara $450 gaafata. Kanammoo nuyi hambaasuu qabu. Kanaaf egaa dhawaata goona malee namoota hunda hirmaachisuu hin danda'amu qorannaa kanarratti.
Akkuma beektu dorgommiin olompikii dhiyaachuu jirte isan ammoo dorgommii waan kana eegi dhageettanii atileetota ganatan qorachiisa eegisaniin jedhanii gara 7-2 keessa jirtanii hojii tana nama ganga qorachiisuuf garjii 7 keessa fixanii eegitan hin fixan ammoo olompikii dorgomuu dhabuu faallen dandeettanii wanni kun agamsan isaa sodaachifte.
Ayi ammaaf homaa sodaan qabnu mootummaanis bajeta ramadeera koreen olompikii biyyoolessaas akkasuma federeeshiniin atileetiksiis bajeta ramadeera barnoota kennamuun calqameera nama baay'eedhaa kennameera ammuma yeroo ammaan tanallee naannoo kibbaatitti naannoo agarsalaamitti kennamaa jira. Kanaaf qorannoo sana yeroo jedhame asitti fixu waan danda'amuuf akka sodaatti onni sodaamne hin jiru.
Yoom fixu malta nam?
Sadaasa gaa guyyaadhaan kenname ammoo sadaasa sanitti waan mundus waan hin jirreef akkasuma barsiisa qorannicha cinaadhaan gaggeessineen yaada.
Sadaasa gaa'uuf jiyaa gamitti hafan?
amma gara jeshani jaasi taf
agas indura tamo olimpikin ungeti mitere olimpikin ingeti yeyo ujitan fitin ammo jari kunini olimpiki dake dorgomun danda mo jara
lak hindendan kuni jolleni olimpiki ratti dorgoman jolle be bekam dura dunya ratte orra bekamani isan dite barite orra qorataman jian turballa mana kan jesadi orra qoratama wandani karasanini marakkoni nishakki sinjiru
atleti etiopia dura wana kana kana guddo urde debani injedani ne atleto ta kenya fa bidi bi fanjedani ne agami sarifa chief yad ke agami jijirt
kuni baye akun biyati tikarifanne ega eratti hojjetamu akkabu baye namni hundu ti fanat jenne motumanille akasma atletonille nus ogeson sporti sakati fanna guddati kenine nasu hamatu ture ega di mukulkullade nasu hanjala baya amma gara hojjetti senne ra baye wanti nisada chizinju hala gaaritti deebina jenne yaanna barumsi amma kennama jiru baay'ee jajjabeessaadha.
Akkuma beeknu Raashiyaan dorgommii hedduu keessaa dorgomuu hin dandeettu maan jennaan atileetotiisii hedduun qorsa humna namaa kennu fudhataniitiin ori'anii yookaan dorgomanii jedhanii irra dhaabanii biyyi akka Keenyaa, Morookoo, Belaaruus, Yukireen faallee amma Itoophiyaaleen dabalamte warra maqaa akkanaatiin maqaa dhadhaa'uu jiranii yoo qoratan maal isaanii qoratan fakkeenyaaf?
Fincaanii kan qoratamu ammoo dhiiga. Sambilichi ofirramu jara lamaan keessattuu hin argamaati qorichi jedhamu kun hojiillee fudhatte akka salphaatti garuu nu biratti qoranni kun kan gaggeeffamu asitti saampiliin haa fudhatamu malee yookaan Afrikaa kibbaa yookaan Kaataari kan itti qoratamu.
Maaliif achi geessan?
Laabaratoorii achi jira biyya keenya hin jirtu laabaratoorii.
Dorgommii olompikii deebina olompikii Riyoo Biraazil akka addunyaan itti qophaa'u jirtu atileetota gara 10,000 caalanitti dorgommii tanaa qophaa'u jirani bara kana gamitti qophooftan atileetota gam qopheeffatanii?
Beessa nuti ispoortii sadiin hirmaanna atileetiksi meetira 400 kaanee hirmaachuu yaanna amma yoona garuu 800 qabne ijoolleen baay'een kwaalifaayir taateetti bishaan daakaa akkanuma namni muraasni hirmaata saayikiliidhaan kanuma mucaan tokko ni hirmaata egaa qophiin gaggeeffameera. Ijoolleenis yeroo ammaa kana leenjii cimaa gochaa jirti kanaaf akka biyyaatitti hundi keenyaa xiyyeeffannaatti gannee yeroo fi maallaqa barbaachisu ramadamee hojiin calqabameera.
Nama gam qopheeffattan bara kana nama gamitti dorgommii
olompikii? Amma nama afurtamaatitu atileetota afurtama deema jedhamee yaadama.
Eenyufa fakkeenyaaf?
Atileetonni keenya warra beekama addunyaa irratti beekaman akka Gaggabee, Almaaz Ayyaanaa, Masarat Daffaar baay'ee isaan egaa maraatoonis akkuma jirutti jiru warri bebeekamoon kun hin hirmaatu marti isaaniis.
Bootaan Miraata olompikii tan hin dadda?
Ni naga.
Bootaan Miraata Baqqalaa itti gaafatamaa yookaan ammoo daayireektara koree olompikii biyyoolessaati. Guddoo si galateeffadha nama atileetota gara 40 qabannee aanaa jette milkaa jenna naga waaqa keessa.
Galatooma hayi.
Ameerikaaf uummata ishee. Torban darbe kun Ameerikaa keessatti torban lammiiwwan Ameerikaa hawaasa isaanii fooyyessuudhaaf yeroo itti kennan ture. Gareen namoota hagi tokko dhimma akkaan barbaachisaa ta'e tokko irratti fuuleffachuudhaan hojii ijaarsaa irratti bobba'anii turan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanatti fuuleffataatu jubeetu dhiyeessa.
Kiris Miinks akka gabaasetti hojichi rakkisaadha. Innumaayyuu yeroo fudhata. Kanneen fedha ofiin yeroo isaanii kennanii hojjetan jiraattota galii gadaanaa qaban kanneen Waashingtan DC bakka gatiin mana jireenyaa qaalii ta'e keessa jiraniif mana innaa ijaaran gammachuutu itti dhagahama. Hunduma keenyaaf manni jireenyaa dhugumatti fedhii bu'uuraati yoo namoonni mana jireenyaa gaarii argatan jenneeti. Hagas baay'ee bareedaa miti garuu jireenyaaf gaariif sirriitti kan ijaarameedha jedhan. Fiil Pomereeningiif Greesi Grant hojii kan ofii isaanii qabu yeroo boqonnaa qabaniif muuxannoo isaanii mana kana ijaaruu gargaaruuf oolchu. Yoo namoonni itti dabalaa fedhii ofiin hojjechuuf bobba'aniif yeroo danda'anitti gargaarsa godhan rakkoolee hedduu kanneen biroon furamuu danda'u. yeroodhaanis xumuramuu danda'a jedhan. Projektiin kanneen akkasii enna dhaaboliin bu'aaf hin hojjenne namoota fedha ofiin hojjetan hawachuuf tattaaffii godhan kanatti guutummaa biyyattii mara keessatti jalqabamee jira. Piikee Daargoo jaarmiyaa bu'aaf hin hojjenne kan Habitat for Humanity jedhurraa akka jedhanitti namoota fedha ofiin bobba'anii hojjetan kanneen sa'aatilee 14,000 ol hojii kanarratti bobba'uuf gumaachan 2,000 hanga 5,000 galmeessineerraa jedhan.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa sagantaa boorii walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.